Leta ganja, leta klasi nani. Nina mzuka kutema paka kesho nani eh? Acha leo wanyamaze nionge na mi. Na nina mengi ya kusema mbono bane nani. Nindo head car master, ukijanga hizi we uliza tu. Blaster! Sijitafti kufanya, mine fanya tu. Mwenyezi Mungu kaileta, mine fanya true. Haita waifananishwa na salute itapewa. Kwenye hewa nitabaki na pepe juu. Mi mwalimu na wafunza ninafaa kuendelea. I'm on a roll, I say. Till then sitawahi kwenda stray. I'ma do it my way. Katalogi naongeza every day. I'm on a roll, I say. Till then sitawahi kwenda stray. I'ma do it my way. Katalogi naongeza every day. Si achi mwenyewe
kata kufa. Milele najiamini.
Every day I believe. Every day I believe.
Sitawahi juta. Dani yangu kama dini.
Every day I believe. Every day I believe.
Nifanya na urahisi kama vile na pumuami. Easy yani melody sitafuti. Zaidi yangu ni mimi. So eti nitakosa nije ni kuombe kachumbi. Ipo ndani yangu hini kapumzi. Hakuna mfano wa mimi. Yani kama hizi tangu zama nazigonga. Ujuzi siyo kurelease na kutoka. Nimeivisha wanabaki bita. Ni aje washa kitu kila nikipita. I'm on a roll, I say. Till this sitowahi kwenda stray. I'ma do it my way. Catalog naongeza every day. I'm on a roll, I say. Till this sitowahi kwenda stray. I'ma do it my way. Na catalog naongeza every day. Paka kufa. Milele najiamini.
Every day I believe. Every day I believe.
Sitowahi juta. Dani yangu kama dini.
Every day I believe. Every day I believe.
Haita waifu ananishwa na saluti itapewa. Kwenye hewa nitabaki na pepeju.
I'ma do it my way.
Katalogi na ongeza every day, day, day. Haita waifu ananishwa na saluti itapewa. Kwenye hewa nitabaki na pepeju.
I'ma do it my way.
Katalogi na ongeza every day.
You know it's just vibes, right?